ne ye twema mepɛ dɛ mekyɛ wakoma ne nasom na gensifo ndeda anemu ne singapore car no brand new enforce mɛ yɛnkɔ sae ne wɔ court she give me joy anytime anedi ano de lɔy bɔ mɔde ne bɔ mekaw ɛyɛ mo bɔna yiwe nipa mekyɛw memia woda no dɛ tɔw no bufu abota ne ɛyɛyama ne wɔn dɔ yɛkɔ holidays working peace she fresh pass bella mundi me network nana ofi ɔwo bɛs ne wɔde ne 2g mame wufuma ɔdɔ a mowɔ mɔ no obia ntom titiw yɛntem meyɛ sniper ma target na match mu tɔhye wɔ yie nanka sɛ ɔmpɛ complain ɔwɔ fa kora mafo train adi bi na meyɛ ma ne nti ɔse dɛ ame meyɛne
number one, number one, number one.